banks, beatmaker.
Yeah, yeah, I don't know what you're doing to me, you don't know. Shaba, shaba, David Lutano.
Lako kwangu imekuwa pata shika. Ninaomba dada unipe dakika.
Baby,
unene kata kata lakini nitakupata. Meboli genda wanja kusigala ngakuenja. Safari ya mapenzi najua nitafika. Meboli genda wanja kusigala ngakuenja. You got to know more.
Chakunda bam very fine. Go on mo kwano kwa bana batona walaji.
Girl, no, you're my mind. I like the way you shake your bam bam bam. Yo gera kona ngira donkina. Kubanze ne winda waku mwenyeza nwana. Oh,
baby.
Unene kata kata lakini nita kupata. Meboli genda wanja kusigala ngakuenja. Safari ya mapenzi najua nitafika. Meboli genda wanja kusigala ngakuenja.
Remember where you got it from. www.djerico.com.